adɔfo me yɛwurade yesu kristo mu ɛnɛ kwasi ada dapɔ na ɛte sɛ yɛmpanimfoɔ deɛ ɔnde ama yɛn no ɔ sɛ called to serve sɛ wafrɛ yɛn ɛwɔ ɔsom ɛtumi aka sɛ ɔsom adwuma no mu anaa ɔsom ɛwɔ yɛn kasa yɛ ho Yeah, hmm. But watch out, me and Mompire. Young a So, the young fa wo den hyɛ no hyira yɛn na nnɛ yɛn so yɛhyɛ wo bɔ sɛ yɛbɛsom wo atena wo nkyɛn ma gyidi pa ɔdɔ ne nyansa ma yɛn ani nna wo so daa ma yɛmmɔ wo som ho mmɔden pa na yɛmfa soro kwan so daa May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable to thee, my Lord and my Redeemer. Amen.
Amen.
Hadofonom and the theme of the Amaye no call to serve. Ono no afreyen. Sayemra na yemra emesum. Osumo juma o de ma ye no. Na eyo osumo juma. Esese yeye ewo yen ankasa kasa yehu na fe ye de odum achede a odi adum ye no soso eye adwuma na ne nyina ebo aye se ye de dwumadie na so ba ko a dwuma odum achede no ko a wo no ko a so a yɛn fɛrɛ sɛ papa sɔfoɔ nko ana ɔdom akyɛdeɛ no nyinaa wɔ no enti ɔno ankasa ana ɔbɛba ha na waba bɛpra ɛdɛ mmoa bɛsiesie ha ɔdom akyɛdeɛ no obi deɛ no no nti obi ba bɛprapra ha ɛsiesie ha na obi nso abɛto dwom sɛdeɛ sɔre babafoɔ bɛto dwom yi na ebi nso abɛkenkan bible na ebi nso de asɛmpa no ama bɛbi nso ɛbɔ band enyina ama osun adwuma no ekoso hallelujah
amen
enti wafre yen se ye mesum no se ne me nyina yesi ede ye de boboa ye hu ansana ye de oduma chede no so aka hu ama dwumadie ne nyina akoso we are called to serve one another humbly in love and also we should use whatever gift we have received to serve others as faithful stewards. Adofo mu na otwe mi no a etwe mu no. Ha no betumi aka nya me asoma edema ye. We dey so help out. Na otwe mi no a etwe mu no. Last 2 weeks, what was the theme? David, what was so pa? What quite did you do? You're refi 2 weeks ago. Prepare for the day of the Lord. And now, last week, you know, my faithful stewards. At the phone, sir, now to me, you know, last Sunday, you know, a boy and coco. Kokobo ewom okasa prepare for the day of the Lord no eye de ben na seda no eba yenyina yenim say yesu ba fiti ase no e de na judgment and I say punishment yenyina they were all temporal and one say we ye bone na o de achew ni nwa na o de achew na wase asasa na dwen mu yantwe ani kwa the flood no waste time ni bufu ya wo ye ya stella wo je nipa ni bi e ma wan se obi atota yan hwe sodo won gomora ni bufu ye eno so wo de ja ne bebre etwa mu a nan so so sebre die ne punishment anasa ne judge nyina aye final judgment final one enun to okoso e boy koko koko wose mon show na sana e ma bi anya ho bua yie nti no ebra aye frokun bae no no e den no muka ne adu omu ni ho sans o sanka che last week say be a faithful steward oba wadwuma bi a ye nti wose talent bi e de ma wo no obi de wan fa anya adwuma sani yaso ya talent ya dia maye omde diska na ma owo ya talent ya dia maye no ya di ye adwuma oba ebu ya konta ewo na mo maye hwe kenkan sam a edi kan no ayi kenkan maye o Ezekiel enwo ma no wo sei sebre no na Babylonians no abe fa Israel be ko etie Israel fo afa Israel fo akonomum ama Israel fo no ebi abua pete ekọ ada areas enunti Awurade eka se me beba ma be bobua me man fo no o ya gbọ nwa pete nyina asan aba won asase so na me ankasa me den me mon aduane papa edi ahwọ mso wọde toto oguahwefo ani ni nyan wase oguahwefo ni nyan no se odwo mu empo ekọ adidi a ohwọm boko no odwo ntu enyan bi ho se me se mi urade me ba mbeji mi man no a te se ni emi nyan no me kwohwehwe won afri amaman na mmom no me ba se de metwe amaman na bo minwa apete ye na so no me aminwa no so abakofa won aba no so no me den eno so I will judge the sheep from the sheep adofo no aha no sheep no and hefo na ye Israel fo no and na Israel fo no enho me ne o no se obe judge yen a ye fa Jesus Christo se ye nkra ne age nkwa ne afre ho agidifo a Christofo akwasi ada awoi mu ye te hei na oba o se obe judge yen na o ka se ono de ofa nipa no a onipa bi a wasase so a obe chemu mienu nga beje ni fa no eye ono nkasa ne de e no so omo ye sheep na mi busa se adent no de ne de no e ma sheep no de won a omo nya me somukura omo ade won a se yate abre odo mbejira benku on de se omo ye goat adent na o se sheep and a goat ye nim se odwan wo ahobrasie ana ye mponche am say ye ya yatne kura epen ana ye ya efie kura no ye nim se ne amponche ani edwan omienu omusote ye aponche ya bo bia u bo no aro no o digusu din samone odwan wa ho brase su ante de bi erade e kasa afa ne ma e wa ho brase kwan so a na o de enwan ama se idi enkrofo no na o se o hwe se ne Israel fo ne ye o no kasa ne enwan no e binum ne omo ye o won kasa wo mo hom ho no na ahmete wo se enwan no ana wo mo ho o den no omo kodidia omu di nwura no omu be keka nwura ne firi se me kase wa wo wa tire kura se pe na omu se de emua ne didi ero bu enwa ne didi a omu abewi sre ne se ya na wo ko de ni mu se no na sabe odwun so gun so gu de wa haka so no na o jare nan so e de egu so na o gu so kura de mo na o di papa no na de wo na chiri nyina so na o e de o jine nan gu so na o gu so gun so gu so tietia so ti enwa na wo mo ho amre no obo ma na osa obo won so na ahoden ni nimu obo nso ono na oba bewe de ye tietia so agya na ye gu so enu na ye awurade bufu ye ana wasemeba useni pese enwa no a wo mo ye saade no ensuo no mbo kwakọ no mo a wo num ensuo no won betietie mu akọ emusei no won akọ akwakọ yatse won atre kura pen aye sensuo wo riverside ubo so bi ko sensuo no a obetietie sensuo no mu akọ medel sei ansa ko sensuo no afuno ahadie ne nyina na akwada wasoma so ko sensuo no onto me nko that deep side enti be dia hono no no wasa se ne rade e tututu si etie nkan sam Ezekiel no yia o se muna mu de mu afoma hunu nsuo no ama won a won emre adofo no se be hwe mfoni bi e o Yesu obo se wafa oni nwan no wafa oguama e de na bonebo Presbyters Conference yen t-shirt no yen crest ne bo mu no aha obo se Yesu o de oguama abono yo se ye mi nwan e wo odos nanso so wose yenya yenwa ye Christofo ya yenya ye ho ye ho odoso no oba atemwo da ho man wose yenwa ya emre no esese ye den ye fa won won a won mu ni bie esese ye den ye ma won bie ese ye ho ye ho o obu ha obue ne wardrop mu a na oton a enye yi obue ya wo se de ma na adwuri na egu fom eni ama na yema nso so ontubi nyi bi e ma ni nua bi a oni bi da bi ameka se America som no e mre ampo America som no e mre o ya me ba ha de bi ameka me se wo ye krom Ghana na ukọ be asafo a wo asafo a eye keto a ana ehunu se esom no e din obetumi ba aso na be gina aso da na nim ho na ohu a pa che wa o ma miska me beto factory na ne de na me kapra beto factory kura me ni bi na se se o ma ni bi aha na oba ba ko jaka se obi ma me factory sika obu wa so ma me kura na ne me sa me nko aso because obi e koto a me fere me ntumi ntena ho o hwe na so obi o se ntumo de ba nya fa wo de ne bi ne wa de wa yi bi ama no me se ha ente sa aha de obi e wa de 75 kura ye adwuma nti wo nya mbo o nya sika na so ye koye ho no ma otumi se e ma ba wa no nyina obu wa o nya nko be ye adwuma ne bi o Onya. The rich gets richer and the poor gets poorer. Owo Ghana na o te se me wonim opanin bia yi o bebe wie school onya adwuma nyo. Empenifo na wo mo wo sika no akombetumi di amma wo ma na hwe wo ma yi no. Wo mo wo ma no wie ya na on de amma omunyanko say minister obi wo ministry of minister of agriculture na wodi ne ba no akoma obi so wo minister of finance na side ho it obi they fix their own children na yenya ye ne bie no ye ma wie university they are at home ne ase atoduane asan bo ngidi adofo no we na urade ka ho asem no eya mpempi no ye gi say me mo adwaman me mokro no menya me dabi me nkwaji obi ayere nti efese rade ba ye ho yeson These are the things that say ne day or catching our actions towards our own selves. No, Oba be judge. It is very deep. When I started reading this, I said, ah. Inti say ni bonia kese kese ni heka no ane be judge. Where ni man kete kete we? Anu inti ni konke kansi watoso mi ansanwa. Or say, the Son of Man will come to his glory. Ne hono ana obibisa obi kache yen say me yare yen yedi kan okomo de me onga odo on betre ni fanso wonga obapa won say mode moye media no po no obakache won say me yare yen mo be hwe me okomo de me moma meduani die esukomo de me moma mi nsuo so enom ye me ye hoho mo de me ko mo fie na me koda prison mo be hwe me oho no beka say e urade na akposu die da be na e wo urade kwa ye hu wa utu e de be na hia wa ka o be yare na ye mu ya ba be hwe wo ka che say sani amoye ma amunu anu mo nketo anu mo ye ma me hallelujah
amen.
Ɛnu nti ne ye bɛyɛ wɔ asase so no a ye ye ma ye nuanom no ɛnu ana urade ɛbɛhwɛ aka sɛ me kai be yare ye mo hwɛ me akɔm de me mman bibi di eti mo mra na mo nkɔ ahenia magya asiesie fifiti aseɛ no mo mra na mo nkɔ hyɛ mu hɔ hallelujah. Na wɔn nso so a wɔdo wɔn ayɛ goat no ah ɛwɔ ne bi nkomo so wɔbɛka akyerɛ wɔ sɛ awɛ ɛkɔm de me mama me bibi ani nsukɔm de me mama me bibi anom meyɛ ɔhɔhoɔ mamfa me ankɔmo fie meyare ma mehwɛ me medɛdɛgya mamfa ntoma kora mɛkyekyere me ho adɔfo no wasi na ombe osu obu sanse na ura da ben ana ehu wo sa tibia mu na ya meboa baka se mu anya ma munu anu mu mu anya ma me minu anu yen yen hu ye fre ehu kristofu na meka sa ha de hu ni yi na so kwa ko gana ana wa ba ha kra no so e de ben ye tefa ye nu anu ma wo gana no se o how ɛne ɔbrɛ ɛne amane a wɔnnaa mu no ɔkwan bɛn na yɛboa wɔ m adeɛ tɔ bi a mete na obi ka medeɛ sika da memfɛ nkɔ Ghana wode kɔkora mpo kora a yɛbɛkum yɛbɛyɛ wo sɛ ei ɛberɛ a wote hɔ no na nka obi wɔ ha na obi kae saa na wɔamoa wɔ a nka bɛyɛ wo dɛ ka betna ka se na menu ya go America ene nso hwe na ahia me kwese me ho atete afa manya ntoma nfra ene Yesu me ka no adofono ene ya sore nketenkete e wo Ghana no they are suffering as ya sorry e na me busa se so ye nyina ye ba ha no a e ya ye kai asafra na ye wo mu no aye ja ho ba aye no ye kaiwo ba America ye man Zion ye kaiwo ongo brepa obi tumi bo afori enyina afori a ngabo for annual harvest no eh no nganya 2000 Ghana cedis eh say o Ghana o America in dollars roughly let's say $200 the whole annual harvest a church na bo no 2000 Ghana cedis, which is $200. Na ya ka she so ho ne say after every harvest 50% to presbytery and district, then you the church take 50%. It is $200 no won che mu ade $100 ko na ka $100 on the yearing it be ho say asori bi atape ya fe na asori mo wa atape 30 years, no one to me see dying anywhere yet. Unless you are crying and plaster. wofiri sai kuro no so e de be mwa ana wo de bua those weaker ones na irade ka se mo weaker ones no peja wo e bo mo bo ohun yan ka sai e Christo so mo bo ti na irade sai he would take the judgment from his own house. Akomete adofunum ne Yesu kane wose yamwa yeho yeho with love, humility. Na yen sanfa ye talents and a gift we have no en fe mbobua yeho na ye twa ya ye mukompo en kohwe ye chi o se oni pakai kai bebi ana ufri ewrade eduwa bebi druha. Na ye nuan mo Kristo form yen kasakasa I own the flock na kasano anya Yesu se obejaje the sheep from the sheep. Asuna ubia owa asuna unti na honhun e katren ene ukufia ne oka jo huane se nyakopon obejaje the sheep from the sheep. Not from sheep and the goats, no one. No, the sheep from the sheep. A ready and come. Amen.
Amen.
Sutra in your mom pie. Yeah, that was it. O concrony said, Nay, what do I say, my hand? Coco born a radio boy, no, oh, my, you know, a pain. Now, must say, yeah, that was it. So, do I say, my hand? Now, Coso, Papa, na croquet, na ye, and sir, now for us, I'm too young for. Ne rade o ma da ba wa hini mu no ama ya nkoda o jenmu a wo si eno de sekyre ene esu ewo no ne mo mode yakọ eternal life baby a asumdwe ene ode wo no ya da wase se obeye yensa wo unya meja oba ene honkonkon dem. Amen.
Amen.